sauti yake anasema
DHK
unikurejeshe yaliyoibiwa yaliyochukuliwa na mwovu anasema njoo kwangu unikurejeshe nasikia kuitwa na sauti yake anasema njoo kwangu nikurejeshe yaliyoibiwa yaliyochukuliwa na mwovu anasema njoo kwangu nikurejeshe nasikia
Oh,
Ujazae bodo langu mishale vitani ni wewe Bwana. Ufutae uso wangu haibu na fedhea ni wewe Bwana.
Tafakari wema wa Mungu, nakosa neno kusema. Ninapotafakari wema wa Mungu, nakosa neno kusema. Naona ni fahari pekee Bwana mimi nashukuru, maana nilipewa majina wakati wa kushindwa ya izuie hatima. Oh, Yesu umefuta, umenipa jina jipya, naitwa mbarikiwa.
Nimeketishwa juu kule, juu kule, juu kule.
DSK
Kupanga Mungu kule, juu kule, juu kule.
Amenipa majibu, amenipa furaha na amani, kaniweka mimi si wa jana. Amenipa testimonies, amenitoa chini, kaniweka wema wako si kwa wakati wa furaha tu. Wema wako pia wakati hata wa machozi. Wema wako haupimiki kwa majira fulani tu. Wema wako ni kila wakati na kila nyakati. Hata sasa ni mema, tunapoimba ni mema, tunapolia ni mema, tunapocheka ni mema, tunapopanda ni mema, tunapovuna ni mema. So wewe ni mwema, umwema, wewe ni mwema, yeah. Wewe ni mwema, umwema, wewe ni mwema, Mungu wa baraka.
Wewe ni mwema, umwema,
kama mchanga siwezi kuhesabu. Wema wako ni kama maji yanayomiminika bila kukoma. Mtu akinge ama sikinge, hayataacha kutoka. Oh,
hata sasa ni mwema, tunapoimba ni mwema.
Je, ni nani
anasema tutafika baba?
Je, ni nani
anasema tutafika baba?
Hapa ni wapi?
Si kwa nguvu zetu, ni kwa nguvu za Mungu.
Wako wapi?
Wale wale
wako wapi?
Wale
wale ni wapi? Kweli si kwa nguvu zetu, ni kwa nguvu jamani, hapa ni wapi? Kweli si kwa uweza wetu, ni kwa uweza. Si kwa nguvu zetu, ni kwa nguvu za Mungu. Yako wapi? Kweli yako wapi? Yale kweli hatujidai, hatujigambi, tusingeweza bila ya mkono. Kwa kusema hivi hatujidai, hatujigambi, tusingeweza sisi. Huu ni ushuhuda tu, hatujidai, tusingeweza bila kono wa Mungu. Hii ni shukurani kwa Mungu tu, hatujigambi,
tusingeweza bila ya mkono.
Hey, na 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 na. Fanana nawe Mungu mkuu kama we, hakuna waku fanana nawe Mungu mkuu kama we.
Hakuna, hakuna,
yeah,
hakuna,
hakuna.
story. The giver of life, he got to nanapa. Messi mama cause who kona mimi. You never let me go. Mipaka, yangu umeitanulia mbali. Even sky see your limit kwa ikibali. Hata, haters wana shangilia kwa ndani. Umewa winga oh. Sina kingine mimi najivunia. Zaidi yako baba.
Let's go.
Mana niko tuli nimetulia. We unagabaya. Hata wale wananyonea usuda. Shabaya yao mbaya. Watata taje mamba umenifunika. Ure watataya. Cause I know that you got me where you got me. You got me where you got me. Papa, you got me where you got me. That's why I never, never, never fall. You got me where you got me. You got me where you got me. Papa, you got me where you got me. That's why I never, never, never falling down.
Iteleza baba unaniinua. Jani tupa wala ujani jutia. Kamani toba zimeja agunia. Kweni kwamba tume nirumia. Nge kulipa nini kama ungeta. Nilipe jema moja moja. Mana hata ipumzi na yofut. Hakuna dola ingetosha.
Na kingine mimi najivunia. Swaidi ya kopa. Mana niko tuli nimetulia. Hata wale wananyone usuda. Shabaya ya ombaya. Utampatanye mwamba umenifunika. Ure wakataya. Koza nodai.
Morata ni mshukuru Mungu kwa ipi nilivyo. Marata kuna wengine wajafika nilipo. Morata ni mshukuru Mungu kwa ipi nilichopata.
Tabasa mjo, nataka nipati. Mungu mtazamo, ni wazi kitaji. Na wewe mivunjo, nataka nipati. Mungu msimamo, niishi kijasiri. Ile habari ya kulialia, kila siku nakata. Ya kama nilisainiwa, mkataba na futaka. Nugu tulowasaidia, wakaficha makucha.
Makucha.
Hawa walipofanikiwa, wakataka kutushusha. Lelele.
Mafuta zile waimi, waimi. Sijapata kwanini, kwanini. Najawa ujasiri, ujasiri. Sijapata na mimi, na mimi. Mafuta zile waimi, waimi, waimi. Sijapata kwanini, kwanini. Najawa ujasiri, ujasiri. Nitapata na mimi, na mimi. Mora hata ni mshukuru Mungu kwa hivi nilivyo. Mora hata kuna wengine wajafika nilipo. Mora hata ni mshukuru Mungu kwa hivi nilichopata. Mora hata kuna wengine wamekosa kabisa.
Sanamu
mkono kwa utuliza moyo wangu sina mashaka wanibeba mkongoni waweza tu maneno la uzima libadilishe yote hata usiyafanye hayo yote bado nitaamini waweza tu maneno la uzima libadilishe yote hata usiyafanye hayo yote bado nitaamini sasa na hakuna miungu taamini sitajitia unajisi chakula cha ufame na sitauliza uriti wao ana sasa kisasa na wakika waweza waweza kuniponya
usiniponye we
hata usiponiponya sita abudu masanamu naelewa maji na moto nitapita kwenye uvuli wa mauti nina wewe sita ogopa kamwe wangu wanishika mkono wautuliza moyo wangu sina mashaka wanibeba mgongoni waweza tu maneno la uzima libadilishe yote
usiyafanye we
hata usiyafanye hayo yote bado nitaamini
waweza tu maneno
waweza tu maneno la uzima libadilishe yote
hata usiyafanye yo
hata usiyafanye hayo yote bado nitaamini si mara ya kwanza kunitoa katika magumu nina ushuhuda zaidi ya moja wewe mwaminifu nina historia maalumu wewe chemchemu ya uzima si mara ya kwanza kunitoa katika magumu nina ushuhuda zaidi ya moja wewe uzima si mara ya kwanza kunitoa katika magumu
Hallelujah. Mefanya hapa nasimama si kwa nguvu zangu si uwezo wangu Bwana mefanya umbali nimefika si kwa nguvu zangu si uwezo wangu Bwana mefanya hapa nasimama si kwa nguvu zangu si uwezo wangu Bwana mefanya
si mkono
siti ya mbele na mimi ni VIP baba mana nimekutiba nikuimbie wana mfalme wa mbinguni milima ya Sayuni wana nitete
siri yangu ni wewe na kwenye safina yako ni
nitaka hata siti ya mbele, sababu mimi ni VIP baba, mana nimekuti baba. Nikuimbie mwana
nimbe na zaburi
your hand, go walk. Your name, go open doors.
Amen.
Yourself, go be a boss.
Amen.
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 Everything you put your hand, go walk. Your name, go open doors.
Amen.
Yourself, go be a boss.
Amen.
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 Every hustler getting paid. Where the hustle go, come to pay. Your own innovative.
Amen.
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 If you don't find work, do your own. God said, go do your own. And flesh go cover bone.
Amen.
Everything you put your hand,
DHK.
Your name go open doors. You said, go be a boss.
Amen.
Amen. Everything you put your hand, go up. Your name go open doors. You said, go be a boss.
Amen.
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 Amen. Every hustler getting paid. Where the hustle go, come to pay. Your own innovative.
Amen.
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 If you don't find work, do your own. God self go do your own. And flesh go cover bone.
Amen.
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 If you believe it, say amen. If you believe it, say amen. If you believe it, say amen.
Amen.
Amen. Everything you put your hand go on. Your name go open doors. You self go be a boss.
Amen.
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 Everything you put your hand go on. Your name go open doors. You self go be a boss.
Amen.
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 Amen. Sister, where one marry seeds. Until where they fight begin. One day you go born twins.
Amen.
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 Amen. Then that way don't losing job. Landlord come they do like God. One day you go be landlord.
Amen.
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 Amen. Good news go locate you.
Amen.
Watch I see in no go take. If you believe it, say amen. No.
Amen.
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 Everything
you put your hand go up. Your name go open doors.
Amen.
Yourself go be a boss.
Amen.
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 Everything you put your hand go walk.
Your name go open doors.
Amen.
Yourself go be a boss.
Amen.
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 With you, I can move the mountain.
surely come to pass. At the mention of your name, every knee must bow. Oh, unchangeable,
unchangeable God,
reliable,
reliable God,
only you can do,
only you can do
what no man can do.
Unchangeable,
unchangeable
God,
reliable,
reliable God,
only you can do
what no man can do.
Everybody say
unchangeable,
unchangeable God,
reliable,
only you can do
what no man can do.
Unchangeable,
unchangeable God,
reliable,
reliable God,
only you can do
what no man can do.
There is nothing, absolutely nothing. There is nothing impossible unto you. You give sight to the blind. No one can deny your greatness and your power. Make me just a wonder, wonder walking God. I can see you everywhere, touching everyone, removing. There is nothing, absolutely nothing. There is nothing impossible unto you. Everybody
unchangeable,
reliable,
reliable,
only you can do
what no man can do.
Unchangeable,
reliable,
only you can do
what no man can do.
Everybody say
unchangeable,
maneno wa vitendo, ukiahidi unatimiza, ukianzisha unamaliza. Umeziba pengo kanipa mpenyo, badala ya misemo kanipa neno. Nimulike njia zangu nisipote, mbele ya adui zangu initete. Nikisema fadhali si afadhali, nikisema ngalau si angalau. Oh daddy, yale umefanya kwangu yamefanya ni fall in love with you. Yale umetenda kwangu yamefanya ni fall in love with you. Yesu wangu
nakupenda,
si unajua sina mwingine.
Nakupenda,
nakutegemea msaada ni wewe.
Nakupenda
Yesu wangu
nakupenda,
si unajua sina mwingine.
Nakupenda,
nakutegemea msaada ni wewe.
Nakupenda.
Mwanaume mteule, wewe ni pendo, umenifundisha pendo nilijue. Wewe ni mwanaume mteule, yeah. Umenifundisha pendo nilijue, yeah. Kulia na wanaolia, kucheka na wanaocheka, na kubeba aibu na masikitiko, yawe ni huzuni. Pendo wako wauelezeki, oh, akili zako wazichunguziki. Nikisema fadhali si afadhali, nikisema ngalau si angalau. Oh daddy, yale umefanya kwangu yamefanya ni fall in love with you.
yale umetenda kwangu yamefanya ni fall in love with you. Si unajua sina mwingine,
nakupenda.
Leku tegemeo musada ni wewe,
nakupenda.
Nikiruka ruka nikimba hosana ame. They under the canopy, so I no get what I like and no be. When they try to put on for my body, bounce to Jehovah, it over me, it over me.
Lord, I know this stuff, you no know, get to checkpoint, oh. Everything you do is on point, oh. Lord, now my head where you are, no, yo, yo, yo. Your grace, no, the rest, it always they follow. Your joy, give my strength, it follow me. No other party to oppose me.
Kana mimi usiku tena, usingeche gizani pana. Msaada wako haukomi, nilipeke kana. Yesu, kana mimi usiku tena, usingeche gizani pana. Msaada wako haukomi, nilipeke kana mi. Baba yangu we,
kana mi, kana mi.
Mungu wangu we,
kana mi, kana mi.
Oh no,
Yesu kana.
Baba we,
baba usiniache.
Kana mi,
kana mi, kana mi.
Oh kana mi,
kana mi, kana mi.
Yeah.
ni jibu moja umetutendea wengi mimi nimerudi chapo mengine bado ila natambua thamani ya hili moja ulilolitenda wale wengine kenda mimi sijui ila nachojua kwangu umetenda mengine sijui ila hili Bwana nimejua umenitendea. Mimi ni msamalia tu, mtu wa makabila mengine, wala sikusahili haya ulionitendea. Wengine sijui wanaona nini, ila mimi Bwana ninauona wema wa ajabu.
It's care.